kiss, baby. Rebuild us, build us.
King Kaka, okay. Ile design na funga ujadani Ramadan. Ite soja bana, mini badadan. Paka fala, inakula panya na mimba. Ukipenda chips mama, ngoja pia mimba. Mim safi ya sesi, ongele isimba. Happiness tu, imeshinda ata coke. Awezi ni get kama inside joke. Awezi ni get bado kama Muslim na pok. Game, aitaki kezi na asira. King Kaka bana, Messi na mpira. Zungusha kama kiuno cha Shakira. Linavalishwa, lakini jua ma, hakuna busu. Roundi benchi nitawahusu.
Nduma na wana mishi. Wakiwa na chuma wachawafungishi. Nduma na wana mishi. Wakiwa na chuma wachawafungishi.
Mwambie benchi, benchi, benchi litawahusu. Mwambie benchi, benchi, benchi litawahusu.
Cheki, 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 cheki vile crowni, inatoshea piti. Mistari imesama ndomana na kali ya kiti. Situ mepija ni kucheki, what's up? Kama utoshi unapigwa kasap. Na maji na kato tuko na liquidi. BTS 2 kizi, mama ni mechi zi. Nisho chukia iti na show you a love you ji. Na show you a love you ji, na show you a love you zi. If you know, you know. Niko na tupesa tuwa kublow. Trust me, if you know, you know. Nikisema Rolex, simanishi chips na mayai. Sio kwa shamba, niko na two chicks kundai.
Nduma na wana mishi. Wakiwa na chuma, wachawafungishi. Nduma na wana mishi. Wakiwa na chuma, wachawafungishi.
Mwambie benchi, benchi, benchi litawahusu. Mwambie benchi, benchi, benchi litawahusu.
Kids, baby.